ngithi ngifuna ukwazi ubumnandi noma uthando bemanzi phansi asikhohlwe lo mshado abo boulevard abahamba nothanda ebusuka la sizelana ngomphando touchline zobatshela ngubani orikanjani sohlangane landan phatha banga belisbengisanga ngithi ngifuna ukwazi ubumnandi noma uthando bemanzi phansi asikhohlwe lo mshado abo boulevard abahamba nothanda busuka la sizelana ngomphandi touchline sibatshele ngubani urikanja sohlangane landan phatha banga belisbengisanga belisbengisanga iya thethele lo baba mina emnandi iya ilapho ngithola khona ngiyoba hlaphasis ngiyoba nyakazis
Dina, shejena, shejena, kuluma too quick. Mina nezinja zami, sapumbuka siu six. Singamathini olwimi like uzola netoothpick. Ngisathi ngizobuzisa, angitshele wemfundisi. Why ushaye hot stuff emuva wepulpit? Wathi sivula amavesi, savula amavevi. Kwavumbuka amabhedi, ahutula amabhedi. Oh baby, gibela, 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 sihambe. Ebabuzwile basijikela, safikela, sabavimba ngephiela sinamba. Uzosibona ke, sifika ngeflight ke, sithandwa nge-Uber ke, sibenze livibe ke. Angithi sibenze livibe ke, sibenze livibe ke.
Iya, thethele lo baba mina. Ilapho ngithola khona ubumnandi noma uthando bemanzi phansi asikhohlwe lo mshado abo boulevard abahamba nothanda ebusuka la sizelana ngomphando touchline zobatshela ngubani orikanjani sohlangane landan phatha banga belisbengisanga ngithi ngifuna ukwazi ubumnandi noma uthando bemanzi phansi asikhohlwe lo mshado abo boulevard abahamba nothanda ebusuka la sizelana ngomphando touchline zobatshela ngubani orikanjani sohlangane landan phatha banga belisbengisanga belisbengisanga iya thethele lo baba mina emnandi iya ilapho ngithola khona ngiyoba hlaphasis ngiyoba nyakazis